kusema nimechange, nimepitia mengi, please nipeni break. Nani rafiki, nani adui,
nani adui,
nani mpenzi, nani real, nani fake,
nani fake, nani fake,
kuni discussi wakutoa wakunipa maxi kuwa jua hamtaki za wapi, you people talk too much. Mwingine atakutafuta kama na deal, mwingine atakukuta tumechill, akaleta maneno ya Kiswahili atakujua unalipaje bill. Mwingine atakutagi, mwingine haki wazi ni hater. Yo binadamu kazi, wengine mtanipendaga kisepa. Sakuniletea shazi, too much. Pigo za kipaparazi, mekwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Oh no, 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 too much. Sila tansinywe maji, mekwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Too much. Too much. Too much. Usinge kuwa na inchaji, watu tunge mwagishana sana rathi. Mwingine ndo washikaji, ukigeuka mgongo wa waji. Sakuleta mapicha picha longo longo, bongo anamaindisha mambo madogo. Neza kakufelisha tamichongo, nyoma na malahika kaeka sogo. Mwingine atakutagi, mwingine haki wazi ni hate. Yo binadamu kazi, wengine mtanipendaga kisepa. Sakuniletea shazi, too much. Pigo za kipaparazi, mekwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Oh no, 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 too much. Sila tansinywe maji, mekwa too much. Tantari, tantari, this is too much. You people talk too much. Too much. Too much. Too much. This is too much, too much, too much. Wanasemaga mzigo bebe punda, utafuma upepo na kimunga. Lazima kuna Petro na kuna Yuda, utapigwa mawe mti wa matunda.
Phoenix.com.